Mama potential, tena special. Waleo na kesho, upo difeti sana. Mapocho pocho, takukea. Mama designer, lopo lopo, you don't care. Walai, nikupe kitu gani nivai. Oh yeah, yeah. Sishangai, kukupa pesa nyumba na gari. Oh yeah, yeah.
Umefanya nivimbe kichwa na jivunia.
Upo tena vimbe.
Originali utumika right.
Mpepo kubombai.
Walai, nikupe kitu gani nivai. Sishangai, kukupa pesa nyumba na gali.
We mtam kunuga, kama nikiugua wepa nado na pona.
Nado na pona.
Nimependa uwa na boga. Acha nikupike pishi langu we mboga. Mama Angela, Angela hey. Umenishika kwenye pose ya kamera. Kamera eh. Wendo queen wa Afrika.
Walai, nikupe kitu gani divai.
Oh yeah, yeah.
Sishangai, kukonga pesa nyumba na gari.
Oh yeah, yeah.
Urivyo, oh yeah. Urivyo, oh yeah. Urivyo, oh yeah. Urivyo.
Kwangu we ni moja namba.
Urivyo, oh yeah. Urivyo.
Anashobwata kirogo na vigogo. Anipinusu nusu wara robo robo. Nimemweka high table, portable. Kwake sito yumba yumba. Sito tumia nyumba nyumba. Una michezo ya kuvunja chaga chaga. Mami ongeza ujuzi na mazaga zaga.
She make me feel a minister. Superstar, finest star, oh yeah.
Mino kwako bwege bwege. Umenichanganya zege zege. Nikushikishe mjege jege. Wanjani kama msuva
wow.
Umesha pendo moyo. Usha nifunga mnyororo. Mimi kwako poyo yo. Yeah.
Walai, nikupe kitu gani nivai.
Oh yeah, yeah.
Sishangai, kukonga pesa nyumba na gari. Hey, yeah.
Urivyo, oh yeah.
Yokanga
Hamsha. Mwage na mwenda kuchanja
Hamsha.
Jicheze kwa maluka manyanga
Hamsha.
Kata kiuno lafu na ganda
Hamsha.
The good now she is.
Good vibe music.